This has nothing to do with Muslims. This is just a pure violation of the constitutional right of every Kenyan. Standing here, sitting here, and everything. So people don't look at Muslims and think that this is against us. It's not. I'm sorry, we're all in trouble.
Na dada yangu vishi pete, umvishi pete. Buda chungi ya nini? Yeah. Eti tofauti za kidini. Yeah. Unadai kumpiga mashete, mashete. Na dada yangu vishi pete, umvishi pete. Buda chungi ya nini? Kuna bomu kwa Riverside, boma ni suicide. Somali walichoma sayi wamekuja this side. Hawana homicide, ugaidi homicide. Na amini yangu endo amini yako na usini fight. Safari ya ugaidi uishanga na matanga. Bro tafuta mali na usienda kuitafuta kwa waganga. Changa changa ukipata manga na mange na wangwana. Usidanganyi ugaidi ukikupo tapuwa bika saba. Sema no, no kwa vita dhidi ya kidini. Na ugaidi no, usiogope kusema weti amini. Penda bro usichocho na elfu hizo wa msini. Hakuna zawadi kubwa ukishali puwa huku mjini. Kuna amani kusini, gani yako ni ya nini? Sorry flani usiamini ati ugaidi ni dini. Wetu lia chini fikiria tu mara mbili na zote mbili hakikisha umeamua kutumia akili.
Mashete, mashete. Na dada yangu vishi pete, vishi pete. Buda chungi ya nini? Eti tofauti za kidini. Unadai kupiga mashete, mashete.
Kenya ni home, Kenya ni pom, Kenya ni dom. Kila lisho utajipata kwa giza kum kum. Kurubushu kuna siku ilipiga nam. Walo husika ni mapepo za giza. Leo ni leo ntawataja mulipue kabisa. Kwani nyama mulikosa ndo mchome kanisa. Muli nikera sana siku ya misa. Mani mwenye liwatuma na tendanga miujiza. Kwa unapenda grenade na mina penda madreti. Kwa unataka kuteti na mina saka kaleti. Mr. Medi wachanga ushenzi. Tofauti yangu mina weni hapa kwa brain. Huku kwingine tukosa waleta tape to aim. Moja ni man, wengi gang, sare bako za gang. Hazi die, juta die, weni pato mchanga. Na usidai kuchangwe, jua di life nuni short. Unga tojo relax.
Of the constitutional right of every Kenyan. Standing here, sitting here, and everything. So people don't look at Muslims and think that this is against us. It's not. I'm sorry, we're all in trouble.
I can assure you, all the participants here.
Uradai kumpiga mashete, mashete. Na dada yangu vishi pete, umvishi pete. Buda chungi ya nini? Eti tofauti za kidini. Unadai kumpiga mashete, mashete. Na dada yangu vishi pete, umvishi pete. Buda chungi ya nini? Tofauti za kidini.